dog dot smoke. Yeah.
Champions.
Check your menu. Wakasombo kama nyola kalulete.
DJ B. It's forcing as a fire.
I see you.
Takula mchopo, savana vanza kwa marula. Ile, dalama za sila. Kukonja wezo itana baby, hapa nankala jisende. Ula pamele wanikwila pa, palo ni kwa watu. Uniondongela zina, ona vena nkuwa kopa. Alasti zipeze pamidia, manifisho na
jito. Nipasenda
lama,
Nifuna ndalama,
Nileke kai.
Iwe, nipasenda lama.
Iwe,
aikuna man. Nipasenda lama. Ine, nifuna ndalama. Ndalama
nilipe.
Nipasenda lama. Iwe, neti nipasenda lama.
Nilipe.
Aivovebe kuzadu.
Ndalama nilipe.
Iwe nifuna ndalama. Suenda, nipasenda lama. Iwe nipasenda lama.
Let's go. Vera, Uniwone seramo nipabandu. Uyuo mwa kwira ni katundu. Wachiambi umaita na bebe. Mabwena batatu na vena seve. Kandala makanga katawa karakaiva. Koma kukaunta umatindi ne driver. Mwama mwachipisi na nyama. Kuseni unira gizami nyama. Niregelele ule mwili wabulo. Makuja ndarama umavena bulo. Nanga chaipa ni chani toseta njoya. Dine okole wapa mandine chakura.
Nipasenda lama. Nifuna ndalama. Iwe, nipasenda lama.
Aikuna man.
Nipasenda lama. Ine, nifuna ndalama. Nipasenda lama. Iwe, neti nipasenda lama.
Aivoveva sinza vimbela yu.
Nipasenda lama. Iwe nifuna ndalama.
Erosa yese.
Suenda, nipasenda lama.
Chachu menu. Wakasombo kama nyo.
Nipasenda.
Kalulete.
Nifuna.
Daliso, mwana wa mfuko.
Iwe, nipasenda lama.
I see you. Atole DJs.
Nipasenda.
Across the nation. I see you.
Let's go.
Kamono family.
Champion Studios.
Matimba, I see
Iwe.
You.
Neti nipasenda lama.
Shower. Usale. Let's go.
You
four fingers and fire.
Iwe nifuna ndalama.
Man, fail.
Suenda.